na ya isa ilelo ile soka iwe na ine wikonkele sho kusumino mwamunobe ipusukilo nipalobe weni mbila ya isa ilelo ile soka iwe na ine Kelesho busumiro wa munobe ipusukilo ni palobe busumire we mwine we kabuli Yesu tawakabe pwelo muntu nakalia chetekela we mwine we kabuli Yesu ipusukilo ni palobe busumire we mwine we kabuli Yesu Tawakabe pwelo muntu nakalia Chetekela kwe mwine weka muli Yesu Ipusukilo ni palobe Abantu bamo balifilwo kumfwa Ifyo chaba mubusumino Bakonkelesho busumino mwabanabo Ubusumino ni palobe Abantu bamo balifilwo kumfwa Ifyo chaba mubusumino Bakonkelesho busumino mwabanabo Ubusumino ni palobe Busumine we mwine we kabuli Yesu Tawakabe pwelo muntu nakalia Chetekela kwe mwine we kabuli Yesu Ipusukilo ni palobe Busumine we mwine we kabuli Yesu Tawakabe pwelo muntu nakalia Chetekela kwe mwine we kabuli Yesu Ipusukilo ni palobe Chakulekelesha nombali ne Yesu ala Isa Ukwisa senda abobo seba sumina Kuya ikalo muyayaya Tulimu nshiku Chakulekelesha nombali ne Yesu ala Isa Ukwisa senda abobo seba sumina Kuya ikalo muyayaya Tusumine we mwine we kabuli Yesu Tawakabe pwelo muntu nakalia Chetekela kwe mwine we kabuli Yesu Ipusukilo ni palobe Tusumine we mwine we kabuli Yesu Tawakabe pwelo muntu nakalia Chetekela kwe mwine we kabuli Yesu Ipusukilo ni palobe Ipusukilo ni palobe Ipusukilo ni palobe Palobe
AdventMusicPlus.com